awuphenduli be. Noma ngukuthinta ku-WhatsApp awureply. Manje usemcendweni wami wena unginaki. Oh oh oh, I miss calling ye. Kota awuphenduli be.
Yakale palini, palini, palini.
Angimtholi, angimtholi.